Yeah. Mama Juicy.
Mobimba ENG.
People, same time we say for Christ the Messiah. But the devil is a liar.
Andika jina lako kwenye Facebook, you know. Andika namba yako kwenye phone book, you know. Ili kimbiti kwa mwisho wa kumona. Usiku uze dada hata pia ewe dada. Andika jina lako kwenye Facebook, you know. Andika namba yako kwenye phone book, you know. Ili kimbiti kwa mwisho wa kumona. Usiku uze dada hata pia ewe dada.
Mwanadamu ni mengi yake Mungu mapenzi nilipenda from enzi ndio maana niko mewe nimegonda kutensi my affinity of me siku ni za kiyama na rafiki uko wapi wakati unasonga zinaenda mbele 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 ziko mingi zinakuja tele tele
search for his address add kama friend kata kuchaz ata kuchaz una feel uko down
Oh,